waan kaaga saroor allah adiga ma yini
yaawno
maxaadir
wari loogi waa invalid buu leeyahay lambarka markan galiyay
aan kaaga bedelaysa yeelid waan kaaga qadin loog baad saartay
haybal ii bedel toban shan toban ma lambarka kusoo yeeriyay
ma lambarka waan hayaay maseejkiisu yeeri kusoo dhacayday
maseej bima soo dhacinba
hadda
eeg